Chikondi ndikalidwela ntengo wapatali kwambiri. Ntumwi Paulo analemba makalidwe 9 amene nzimu wera umatitandiza ukhala nawo. Agalatia 5:22-23. Mawu achigiriki amene anawagwiritsa ntchito pofotokoza makalidwewa ndiwoti chipatso cha nzimu. Ndipo iye anasonyeza kuti makalidwewa amapanga chipatso chimodzi. Mawu amuse akuti, nkhani iyi ndiyo yamba, ndipo nkhani zofotokoza makalidwe ena zituluka mmagazini antsogolo. Mawu amuse athera pamenepa. Makhalidwe amenewa ndi amene amapanganso umunthu watsopano. Akolose 3:10. Mofanana ndi mtengo umene umabala bwino zipatso ngati kusamaliridwa, munthu amatha kukhala ndi makhalidwe ngati akulola kuti nzimu woyera uzimuthandiza. Khalidwe loyamba limene Paulo anatchula ndi chikondi, ndipo ndi khalidwe la mtengo wapatali kwambiri. Nchifuwa chani tikutero. Paulo ananena kuti ngati alibe chikondi sali kanthu. 1 Korinto 13:2. Koma kodi tingadziwe bwanji ngati munthu ali ndi chikondi? Nanga tingatani kuti tikhale nacho nkumachisonyeza tsiku lililonse? Kodi tingadziwe bwanji ngati munthu ali ndi chikondi? Kufotokoza tanthauzo la mawoti chikondi ndikovuta kwambiri, koma Bible limafotokoza mmene munthu angachisonyezere. Mwachitsanzo, limanena kuti chikondi ncholeza mtima ndiponso nchokoma mtima. Limanenanso kuti chimakondwera ndi choonadi, chimakwirira zinthu zonse, chimakhulupirira zinthu zonse, chimayembekezera zinthu zonse, ndiponso chimapirira zinthu zonse. Munthu akamakonda munthu wina, amamuganizira kwambiri, komanso amamuona kuti ndi mzake wapa mtima. Koma munthu amene sakonda anthu ena, amakhala wansanje, wodzikuza, wakhalidwe loyipa, wodzikonda, wokwiyakwiya komanso wosakhululuka. Mosiyana ndi makhalidwe oyipa amene tachulawa, munthu wachikondi sasamala zofuna zake zokha. 1 Korinto 13:4-8. Yehova ndi Yesu ndi zitsanzo zabwino posonyeza chikondi. Bible limanena kuti Mulungu ndiye chikondi, kutanthauza kuti iye ndi chimake cha chikondi. 1 Yohane 4:8. Chilichonse chimene amachita chimasonyeza kuti ndi wachikondi. Njira yayikulu kwambiri imene anasonyezera chikondi kwa anthu ndi yotumiza Yesu kuti adzatifere. Mtumwi Yohane ananena kuti, Mulungu anatisonyeza ife chikondi chake, pakuti anatumiza mdziko mwana wake wobadwa yekha kuti tipeze moyo kudzera mwa iye. Chikondi chimenechi chikutanthauza kuti ife sitinakonde Mulungu, koma iye ndi amene anatikonda ndi kutumiza mwana wake monga nsembe yophimba machimo athu. 1 Yohane 4:9-10. Chikondi cha Mulungu chimathandiza kuti anthufe tikhululukidwe, tikhale ndi chiyembekezo, komanso tidzapeze moyo. Yesu anasonyeza kuti amakonda anthu pamene analolera kuchita zimene Mulungu ankafuna. Pankhani imeneyi, Paulo analemba kuti, Yesu ananenanso kuti, taonani, ine ndabwera kudzachita chifuniro chanu. Mwachifuniro chimenecho tayeretsedwa kudzera mthupi la Yesu Khristu loperekedwa nsembe kamodzi kokha. Aheberi 10:9-10. Palibe munthu amene angasonyeze chikondi chachikulu kuposa chimenechi. Mpake kuti Yesu ananena kuti, palibe amene ali ndi chikondi chachikulu kuposa cha munthu amene wapereka moyo wake chifukwa cha mabwenzi ake. Yohane 15:13. Kodi nzotheka kuti anthu ochimwa afe titsanzire chikondi chimene Yehova ndi Yesu anatisonyeza? Inde. Tientikambirane mmene tingachitire zimenezi. Yendanibe mchikondi. Paulo ananena kuti, muzitsanzira Mulungu monga anake wokondedwa. Ndipo yendanibe mchikondi monganso Kristu anakukondani nkudzipereka yekha chifukwa cha inu. Aefeso 5:1-2. Mawu oti yendanibe mchikondi akutanthauza kuti tiyenera kusonyeza chikondi pa chilichonse chimene timachita. Timasonyeza chikondi ndi zochita zathu osati zonena zathu zokha. Paja Yohane analemba kuti, ananga wokondedwa, tisamakondane ndi mawokha kapena ndi pakamwa pokha, koma tizisonyezana chikondi chenicheni mzochita zathu. 1 Yohane 3:18. Mwachitsanzo, ngati timakonda Mulungu ndi anzathu, ndiye kuti tizilalikira uthenga wabwino wa ufumu. Mateyu 24:14. Luka 10:27. Timayendanso mchikondi tikamayesesa kukhala oleza mtima, okoma mtima, komanso okhululuka. Mpake kuti Bible limatilangiza kuti tipitilize kukhululukira ngati imene Yehova anatikhululukira ndi mtima wonse. Akolose 3 verse 13. Koma pali kusiyana pakati pa chikondi chenicheni ndi kutengeka maganizo. Mwachitsanzo, makolo amene angotengeka maganizo, akhoza kuchita chilichonse chimene mwana wafuna, ncholinga choti mwanayo atontole. Koma makolo amene amakondadi mwana wawo, amadziwa malire ndipo sangasasatitse mwana. Umu ndi mmenenso Yehova alili. Ngakhale kuti iye ndi chikondi, amalanga anthu amene amawakonda. Aheberi 12 verse 6. Ngati ifenso tili ndi chikondi chenicheni, sitingalekerere munthu amene akufunikira kulandira chilango. Koma popereka chilangocho, tiyenera kukumbukira kuti nafenso ndi ochimwa, ndipo nzosavuta kuti tichite zinthu mopanda chikondi. Choncho pankhani yosonyeza chikondi, aliyense ayenera kuona pamene akulephera nkukonza. Koma kodi tingachite bwanje zimenezi? Tiyeni tikambirane njira zitatu. Zimene zingatithandize kukhala achikondi. Choyamba. Tiyenera kupempha Mulungu kuti atipatse Mzimu Woyera kuti utithandize kukhala achikondi. Paja Yesu ananena kuti Yehova amapereka Mzimu Woyera kwa amene akumpempha. Luka 11 verse 13. Tikamapempha Mzimu Woyera mkupitiliza kuyenda mwa Mzimuwo, tidzatha kuchita zinthu mwachikondi kwambiri. Agalatia 5 verse 16. Mwachitsanzo, ngati ndinu mkulu, mukhoza kupempha Mzimu Woyera kuti muzipereka malangizo am'malemba mwachikondi. Ngati ndinu makolo, mungapemphe Mzimu Woyera kuti ukuthandizeni kulangizana anu mwachikondi osati mwaukali. Chachiwiri. Tiziganizira chitsanzo cha Yesu chosonyeza chikondi ngakhale pamene anthu ankamuvutitsa. Kuganizira chitsanzochi kungatithandize kwambiri ngati anthu ena atikhumudwitsa, kapena kutichitira zinthu zopanda chilungamo. Zimenezi zikachitika, ndibwino kudzifunsa kuti, kodi akanakhala Yesu akanatani pamenepa? Mlongo wina dzina lake Lee anaona kuti kuganizira funso likunamuthandiza kuti achite zinthu mwanzeru. Iye anati, nthawi ina, munthu wina amene tinkagwira naye ntchito anatumiza imere kwa anzathu ena ku ntchito, yonena zinthu zoyipa zokhudza ineyo komanso ntchito imene ndinkagwira. Ndinakhumudwa kwambiri. Koma kenako ndinadzifunsa kuti, kodi ndingatsanzire bwanji Yesu pochita zinthu ndi munthu ameneyo? Nditaganizira zimene Yesu akanachita, ndinasankha zongo isi yankhani. Kenako ndinamva kuti munthu yankadwala ndipo ankada nkhawa kwambiri. Choncho ndinaona kuti mwina analemba zinthu zosanaziganizire bwinobwino. Kuganizira chitsanzo cha Yesu chosonyeza chikondi ngakhale pamene akuvutitsidwa, kunandithandiza kuti ndizisonyezanso chikondi kwa munthuyo. Kunena zoona, tikamatsanzira Yesu tidzatha kusonyeza chikondi nthawi zonse. Chachitatu. Tiziyesesa kukhala ndi chikondi chololera kuvutikira ena chomwe Akhristu yeniyeni ayenera kukhala nacho. Pankhaniyi, malemba amatilimbikitsa kuti tikhale ndi maganizo ofanana ndi a Yesu. Pochoka kumwamba, iye analolera kusiya zonse zimene anali nazo chifukwa cha ife, ndipo anapitiliza kuchita zimenezi mpaka imfa. Tikamatsanzira chikondi cha Yesu, tidzayamba kuganiza ngati iyeyo, ndipo tidzakhala ndi mtima ofuna kuyika zofuna zaina pa malo oyamba osati zathu. Koma kodi kukhala ndi chikondi kuli ndi ubwino wina wotani? Ubwino wosonyeza chikondi. Tikamasonyeza chikondi, timapeza madalitso ambiri. Tiyeni tikambirane madalitso awiri omwe tingapeze. Ubale wa padziko lonse. Akhristufe, timakondana kwambiri moti timadziwa kuti ngati titapita kumpingo uliwonse padzikoli, abale ndi alongo adzatilandira bwino. Kukondedwa ndi abale athu apadziko lonse ndi mwayi waukulu kwambiri. Chikondi choterechi chimapezeka pakati pa anthu a Mulungu okha basi. Mtendere. Timakhala mwa mtendere chifukwa chakuti timalolerana mchikondi. Aefeso 4 verse 2 ndi 3. Timaona mtendere umenewu ku misonkhano yathu ya mpingo ndiponso ikulu. Koma mukhoza kuvomereza kuti mtendere woterewu supezekapezeka mdziko loyipali. Tikamayesesa kukhala mwa mtendere ndi anthu ena, timasonyeza kuti timawakonda kwambiri, ndipo zimenezi zimasangalatsa Atate wathu wakumwamba. Chikondi chimamangirira. Paulo analemba kuti, chikondi chimamangirira. 1 Korinto 8 verse 1. Koma kodi chimamangirira bwanji? Paulo anayankha funsoli mchapitala 13 chakalata yake yoyamba yopita kwa Korinto. Chapitala chimenechi chimadziwikanso kuti salimo la chikondi. Mfundo imodzi imene anatchula mchapitalachi ndiyakuti munthu akakhala ndi chikondi samangoganizira zofuna zake zokha. Munthu wotereyu amaganiziranso anthu ena, amawalemekeza ndipo amakhala woleza mtima komanso wokoma mtima. Nchifuwa chake chikondi chimathandiza kuti mabanja aziyende abwino komanso kuti mipingo izigwirizana. Akolose 3:14. Tonsefe timakonda Mulungu, ndipo chikondi chimene chinchofunika kwambiri komanso chimamangirira kuposa chikondi chilichonse. Chimathandiza kuti anthu osiyana zikhalidwe, mitundu, komanso zilankhulo azitumikira Yehova mogwirizana ndiponso mosangalala. Tiyeni tonsefe tiziyesesa kusonyeza chikondi chomwe ndi khalidwe la mtengo wapatali limene Mzimu Woyera wa Mulungu umatulutsa. Nkhaniyi yathera pamenepa. Koma kodi chimamangirira bwanji? Paulo anayankha funsoli mchapter 13 chakalata yake yoyamba yopita kwa Akorinto.